Papa, papa, ozali nzambe na ngai. Papa, papa, ozali nzambe na ngai. Namona te lokola yo. Papa, papa, namona te lokola yo. Papa.
Abba,
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 Abba.
Shalom Yehova, Nikendi Miromo, Mungu Mangembe, Romo Gudi.
This one.